waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Dowladda Australia ayaa waxay dadka soo dega wadanka ee aan luqadda Ingiriisiga ku hadlin ama fahmin siisa adeegyo lacag la'aan ah oo ay ka mid yihiin casharro Ingiriisi ah iyo barashada xirfado kale oo dhinaca digitaalka ah si ay ula qabsadaan nolosha Australia. Dib u habeyn cusub oo la sameeyay ayaa hadda u sahlaysa dad intii hore ka badani inay helaan adeegyada oo intii hore ka muddo dheer. Nolosha Australia oo ma sahlana dadka aan Ingiriisiga ku hadlin ama aan fahmin, dadka wadanka ku cusub ee wadanka u soo guuray ama qaxoontinimo ku yimi amaba ku jooga fiisayaasha ha ahaadaan kuwa maguuraanka ah ama kuwa ku meel gaarka ahbe, waxay heli karaan casharro Ingiriisi ah oo ay lacagta dawladdu ka bixinayso. Barnaamijkan adeega barashada Ingiriisiga lagu bixinayo waxaa la yiraahdaa Adult Migrant English Program oo loo soo gaabiyo AMEP. Dib u habayntan ayay ka dhalatay in laga soo bilaabo 19kii Abriil 2022 ay dad intii hore ka badan oo soo galootiga ahi heli karaan casharadan Ingiriisiga ee lacag la'aanta ah, iyagoo weliba sii wadan kara casharada ilaa ay ka gaarayaan heer ay ku shaqayn karaan. Gobolka Queensland waxa AMEP ka bixiya iskuulada TAFE-ka loo yaqaano. Maamulaha ugu sareeya ee iskuulada TAFE-ka Queensland, Scott Bray, ayaa sheegay in isbeddelka ugu weyn ee barnaamijkan barashada Ingiriisiga lagu sameeyay yahay in laga qaaday xadidaadii muddada la bixinayo oo ahayd 510 saacadood qofkiiba.
The government late last year announced a number of really major reforms for the AMEP, which came into effect.
Dowladdu waxay dabayaaqadii sanadkii hore shaacisay dhowr isbeddel oo runtii waaweyn oo ay ku sameysay barnaamijka AMEP, taasoo hirgashay 19kii Abriil. Dadkii hore u galay barnaamijkan waxay qaateen 510 saacadood oo ah casharro Ingiriisi ah oo lacag la'aan ah, laakiin xadidaadaas hadda waa laga qaaday si ay dadku u sii wataan barashada intay doonaanba oo ay uga gaadhaan heer sare si ay ugu xasilaan Australia, ayuu yiri. Mr. Bray wuxuu kale oo tilmaamay isbeddel kale oo muhiim ah oo lagu sameeyay barnaamijka, kaasoo ku saabsan soo galootida wadanka soo galay 1 October 2020 ama ka hor.
The government's removed the time frame for participation, so
Dowladdu way ka qaaday xadidaadii muddada. Intii ka horreysay 19kii Abriil, dadku waxay haysteen 6 oo ay isugu diiwaan geliyaan barnaamijka, 12 oo ay gudahooda ku bilaabaan iyo inay 5 gudahood ku dhammeeyaan. Laakiin isbeddelka awgii, haddii dadku Australia joogeen 1 October ama ka horba, xadidaadahaasi ma khuseeyaan, ayuu yiri. Saan cilmiyad loo bixiyay The Characteristics of Recent Migrants oo la sameeyay ayaa lagu ogaaday inay muddadii u dhaxaysay 2009 ilaa 2019 ay wadanka soo galeen 1.9 million oo qof, waa in ku dhow 2 million oo isugu jira kuwo degay iyo kuwo si ku meel gaar ah ku joogaba. 86% oo dadka kamida ayaa shaqo haystay November 2019, halka 52% ay sheegeen in Ingiriis la'aantu kamid tahay caqabadaha ka hortaagan inay shaqo helaan. Mr. Bray wuxuu kaloo sheegay in dad intii hore aad uga badan oo raba inay Ingiriisidooda horumariyaan hadda bilaabi karaan barashada Ingiriisidan lacag la'aanta, waxayna ka baran karaan, buu yiri, 300 goobood oo waxbarasho, kuwaasoo ku filiqsan magaalooyinka waaweyn, gobolada dibadda iyo meelaha durugsan.
And that's in recognition of the fact that there's a lot of people in the community
taasi waa in la garowsaday xaqiiqada inay jiraan dad badan oo bulshada ku jira oo heerka aqoontooda Ingiriisigu aanu wacnayn, taasoo ku adkeynaysa inay wadanka ku xasilaan ama shaqo helaan. Laakiin kasaarida muddooyinkii xadidnaa awgeed, hadda ayay dib u bilaabi karaan barashada Ingiriisiga, ayuu yiri. Qofkii rabay inuu isu diiwaan geliyo barnaamijkan dib loo habeeyey ee barashada Ingiriisiga lacag la'aanta, wuxuu wici karaa goobta laga bixiyo ee magaalada uu degan yahay, ama wuxuu u form online ka buuxin karaa website-ka TAFE-ka ee gobolka uu qofkaasi degan yahay. Gabadhan la yiraahdo Tayaba Bushra waxay ka soo gashay Pakistan bishii June sanadkii hore. Bishii Oktoobarna waxay Teefka Queensland ka bilowday barnaamijkan barashada Ingiriisiga ee Adult Migrant English Program.
I was not confident enough to talk to anybody here before starting this program.
Kalsooni igu filan maan qabin oo aan kula hadlo dadka intii aanan bilaabin barnaamijkan. Inta badanna waxaan dareemi jiray xishood, waayo maan aqoon sida dadka loola hadlo ama maan hubin in waxa aan odhan doono Australia laga ogol yahay in kale. Laakiin hadda waan ku kalsoonahay inaan la hadlo dadka soo galootida iyo dadkii hore u joogayba, waayo hadda wax badan baan ka aqaan Australia, ayay tiri. Mr. Bray ayaa intaa ku sii daray in barnaamijka AMEP-da ay dadku sida ugu sahlan ugu baran karaan Ingiriisida iyaga oo howl maalmoodkoodii kalena wata, sida iyaga oo ku baran kara habka online-ka iyagoo gurigooda jooga.
We also run weekend classes and night classes because a lot of
waxaanu sidoo kale sameynaa xisado ayaamaha shaqada laga nasto iyo habeenkii, waayo kuwa badan oo kamid ah ardayda yada ayaa maalinkii dad daryeela ama shaqeeya, waxaana kuwa u sahlan inay qaataan xisadaha habeenkii ama ayaamaha shaqada laga nasto, ayuu yiri. Mr. Bray wuxuu leeyahay dadka maalinkii iskuulka taga caruur yar yarna haysta waxaa loo hayaa child care ama ana caruureed oo lacag la'aan ah inta ay xiisada ku jiraan. Child care lacag la'aan ah ayaa la siiyaa arday walba oo AMEP wax ku barta, isla markaana haysta caruur aan weli da'dii iskuulka gaadhin. Taasina waa dhiirigelin muhiima, waayo waxay dadka u sahashaa inay xiisadaha qaataan iyagoo og in aanu caruurtooda u sii diyaarinay boos celin child care, taasoo dibaarmanku ka bixinaya lacagta oo aanay ardaydu ku kacaynin wax lacaga, ayuu yiri. Mr. Bray wuxuu kaloo sheegay in ardada barashada Ingiriisiga u sii dheer tahay inay helaan barnaamij kale oo la yiraahdo Work Ready Program, kaasoo lagu barayo sida shaqo loo raadsado oo ay weliba ku jirto ilaa 80 saacadood oo ardaygu khibrad shaqo ku qaadanayo goob shaqo oo deegaankiisa u dhow.
And what we also do is we'll find a work experience placement for the students. So if the students
waxaanu kaloo sameynaa waxa weeye inaanu ardayda u helo meel ay khibrad shaqo ka korodsadaan. Hadii ardaygu tiigsanayo nooc shaqo ah sida daryeelka dadka da'da weyn ama xanaanada caruurta, waxaanu u diyaarinaynaa ardayga shaqo uu 2 toddobaad ku tababarto, waanuna caawinaynaa intay shaqada khibrad korodsigu ay ku jiraan. Work Ready waa barnaamij la jecel yahay oo kamida adeegyada aanu AMEP ka bixino, ayuu yiri. Tayaba Bushra waa gabadhii Pakistan kasoo gashay ayaa soo dhaweysay dib u habayntan lagu sameeyay barnaamijka Ingiriisiga lagu baranayo, iyadoo sheegtay in luqadeeda Ingiriisigu hore u martay laakiin ay haddana weli u dhiman tahay barasho badan oo dhaqanka Australia ahi.
Learning a new language, it's a kind of lifelong activity. And with 510
in la barto luqad cusub waa shaqo ku cimri tirsata 510 saacadoodna waa waqti ku yar, suurtagalna ma aha. Aad baan uga hormaray xagga luqadda, laakiin weli lamaan qabsan siyaabaha ay usugu u hadlaan, sida weeraha khaaska ah ee u isticmaalaan goobaha shaqada, dhacdooyinka kale ama dabaaldegyada. In marka la kordhiyo saacadaha, waxay na siinaysaa fursado badan oo aanu waxyaabaha ku baranno. Si aad u hesho macluumaad ku saabsan Adult Migrant English Program, booqo Department of Home Affairs website-kooda ama la xidhiid TAFE-ka kugu dhow.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.